bismilla mon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskara mon yonterejo dande fulɓe. Komi woni ceerno Modumba, hiɗe wondi e nder silmaji cappantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten dow munɗen hannde. Ka taƴere arannere, en kalan ko fati e kiwal taaridi suka guinenajo hino waylatuɗe poore o watta ɗe kuɓɓam. En keɗoto jantore Ummu Kesso Diallo ka jowlol sukaɓe. Keɗoɗen kadi jiyanɗe sukaɓe jooɗiɓe niyame e dow alhaali o ka rogere men miijo mon e mon caggal ɗum jaɓɓoɗen koɗo dande fulɓe.
Leddaji ɗi hannde ɗi baylite ko ɗuuɗi, min e partout amin ton min baylita ɗi pavé.
Hande hiɗe wondi e Abibou Mahamadou Amadou Suka, benennajo hertorɗo taaridi wano toppitagol tuuɗe poore. Ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hande, gurdam fulɓe nawran en Nigeria kalen ko fati e golle demal, woɓɓe wi'a ndemri. En jahan kadi Mali ton rafindenagu no waɗi batte e dow ngeegu dammi. Sakkitoren taskaram o yonterejo yeddodiro ko fewti sottingol ñalande folotiro fukku koyngal leydi Afrique. Wano wowiri noon eɗen wondi e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe.
Jowlol sukaaɓe.
Wano mi hollitiri noon ka titoɗe ko alhaali kiwal taaridi wano toppitagol tuuɗe poore woni toɓɓere mawnde taƴere aranere dande fulɓe hannde. Naneɗo e bi'ol PNUD salndu ONU kippundu fi ɓantare lesdi Guine hawkay ko ɓuri tonuji temeɗɗe joyi tuuɗe poore e nder ñallal gotal. Ɗum waɗi toppitagol ɗen tuuɗe poore ko loppol walla mbi'en goƴo tentuɗo e bange kiwal taaridi. Suka guinenajo noon no yiiti feere waylugol tuuɗe poore watta ɗum kuɓɓam, faransire inna carburant. Ummu Kesso Diallo nultodiraɗo VOA Fulfulde Labe ka hirnange hakkundere Guine e yiiduno e kanko Moussa Fula Diallo. Keɗoɗen jowlol sukaaɓe.
Joni hiɗen natande transformation o eno matière transformirɗo wonaɗo waɗede gasoil o.
Moussa Fula Diallo ko Dakar wonno, fewndo yiiti feere waylugol tuuɗe poore watta ɗum kuɓɓam.
Harinɗo moƴƴina pavé en plastique koye nder améliorugol moƴƴingol pavé en plastique o, yi'umi laawol wondema plastique on heno wawi wontude liquide. Ɓami hecci entrance ɗon arettumi activité ji ɗin ɗimi jokkunoɗin fof, ɗaɓɓitumi matériel wawa transformude plastique on wattamo liquide.
Ɓawto waylude on poore wonno ko hutori, o yeyiti kadi woɓɓe ɓe hutori ɓe weltori.
E nder transformation an on heɓumi toon ko ɓatti essence. Ɓatawi miɗo jogui moto on spécial kummi jeeyi, mi looyi ɗum ɗon ka moto on an, mi doginiri, waɗali Allah, mi continue mi doginiri noon. Mi moƴƴini fiino mi yeeyira, mi fuɗɗori blangerie ji ɗen, mi yeeyiɓe ɓe golliri, ɓe aperci komi golli kon.
Angal noon heɓugol nokkure yaajunde ko darna suudu gollirdu makko Fula Diallo arti Guine e nde hitande 2022. Heɓugol noon alaaji gollirɗi adduno fattende, kono suka on holli wakkilaare e ñeeñal.
Joni mi naati e ko honno noon joni ɗum ɗon janɗirta. Mi daari mi tawi fiyomi waawa évaluer tinna tinna, haray ko ille fof mi arta ka leydi Laguine. Timmi mi artirmi ga ɗiɗo alaaji no yiri ɗon ɗo ni, ɗum ɗo mi soodu no woniri ɗo ni. Ko edditi kon ko mi miijoto ɗum ɗo no waawi wonde ɗum ɗo, ɗum ɗo no waawi wonde ɗum ɗo. Mi yaha ka ferayeur ji mi ndaara ko hawranimmi o, mi ƴetta ɗum ɗon mi ara. Si tawi ko suudete mi yaha ka suudo ɓen, minna ɓe suudiranelan ni, suudiranelan ni. Ko noon moƴƴinirmi alaaji ɗi.
Ko noone kuɓɓan honɗum o waawi heɓude e nder ɗi golleeji makko Moussa Fula Diallo ɓeyditi.
Wano plastique on graisse no heɓo ton, gasoil no heɓo, pétrole no heɓo, essence no heɓo, ɗiɗo fof no waawi yaltude e nder ɗum ɗo. Selel le matériel wano gasoil ɗon miɗo anndi façon matière ji tati waɗotooɗi gasoil.
Ko honɗum noon o ɓuri haton jinde fi sendingol golle makko ɗen.
Ko haton ƴimmi kon premier position financement, deuxiéme on ko droit d'auteur ma brevet, en plus laboratoire fi ka testé komi moƴƴinta kon tawi hino moƴƴi. Si mi heɓi ɗum miɗo waawi moƴƴinde matériel ji ɗin buy, après miɗo waawi ƴettude yimɓe gollooɓe, mi ekkitaɓe no gollirte atelier ji waɗe. En plus no woodi goɗɗi goo kadi projet ji goo wonde ka hoore an gaaɗi, mi waawata yaltinde par manque de moyen.
Fii noon tabintingol golle makko ɗen ko haqiiqa, woɓɓe ɓe o yehi gollitiri feediti e ɗi konnguɗi ɗo.
Min ko maitre manga sabu ñoko ko suudiri eɓe yeeyude lan, haray mi sunnii ɗon ko yahata haray setti bidon ɓe welliti. Hay huunde no waɗanaari lan ka masiji ga hay hus seenaa himo moƴƴi e peytoode ko ɓurata neeɓude ka moteran ɗo ko carburant makko.
Ummu Kesso Diallo, VOA Fulfulde Labi.
en jokkan kalugol fi toppitagol tuude pore ngaren joni e rogere mi jomone mon
mi jomone mon
njahen nyame lamor de l'est de Niger sukabe o kimi joji mabbe al hali toppitagol tuude pore hakkunde ngumnatiji e yimbe ko hombo mari felore hibe jabo ngal lamdal ka fandu hala Amina Diofo nultondirado vewa fulfulde nyame
gacce on he himbe fu woni ngumnanti no wodi gacce mudun bibbe leedi no wodi gacce mudun laamu no hani hada pore den don gattele wuro gon himbeje cooda nyama de cooda geji gattele pore den kino no pilodo le wuro gon be boppa nokku fu ngumnanti no hani ada miji kesi ko hatta tuma ni pore den on valite gade ano brick and pave en ko hatta buita pore den le no kura den no hani tu foda hakkiloji bibbe leedi ko watta bibbe leedi buitida gollol pore den don gomnati no hani ada siliyaji do dum don siliyaji lobbi ko awtaada dum ONG ji din balla gomnati foda hakkilu himbeje ko watta pore den don buito
to filla tuni pore le leedi ni she sikka fu wala bibbe leedi ni ni wonno gada tuni di so yo mu hanti e pore mu kukin fadda e leedi anda ke no watti le tuni ay dum fu tuni mawni latani yim se neddo goto faddi pore mu tuni non fa yimbe no gayo ma kambro no gada no fulata tuni dudu di sanne yimbe ni non deb
laabi ko yeteedi dow majjun he mudon no tawa himbe naata wuro warde wuro baade warde baade himbe pamtine bimo woni madala ko accidide pore de anda der wuroji waddanta bibbe leedi faanda minen sukaabe je kolbe minen ummatore heere min godi hawrindeji amin kawrite dum gon ino golla leemu mi don golla do ko watatawe gurel de enen de laabi ko watatawe pore de de kawrama se ko warama do e laawa ngal wana de mbo poite tan de gollete non de nawtoro nogo dan laamu e horum no hoji laabi mawdi ko wete politique publique do filla laabal tabita der leydi dun do fono woni ko laasiba laabi ko laabi no gondi no ciina ko watatawe e pore de enen laataaki tuundi torunde le bibbe leydi
a tawon dago del taxi wadde nyama pore ko tuni di e padda dum buwo on don do lawal hanti dey ba kawral buri mudum le dal gondu fadde fa har gado mu le kurer a tawon no kuji da buwa ma e no wodi le tagabe gommo buwata paddan pore de do lawal no kuje de fu tunna da himbe je na andi no kan pore de da kawrama no ko goto no wodi mo dira ko wawi wadi rede e jiki an ta gabe fuga da hunduko goto balla himbe je mo lamu leidi da yi suka pamare no fada pore tunude do lawol biya su ko bado har buri watta dum fu no wallahi himbe fu no kuje laba gallam gol no wodi sanne ba gan challa bandu neddo
ko dum wonnoji yande hediyankobe jodi ben yame ko yowiti e toppitagol tuude pore e der wuroji men ko Amina Diofo wadi lamde de joni jabboden ko do dane fulbe kodo men hande ko Abibu Mahamadu Amadu on ko suka benenajo 17edo ko yowiti e toppitagol tuude pore himo jabo lande nultondirado amen kotonu Hamadi Adamu
misalminima Mahamadu Abibu Amadu
madi mi yabbima
hollumi se'e go gandumen accito ko gattuda hakkilo mada e dow taridi
ta dari jersi e meden mawde hanne ko buri e wugo fu atawan e ledaji e robaji kam urawo pego to robaji di e redaji di nyolata di etta fako fa dubi keme joyi ko digara di nyolata to kan on darum yum noy watta ko min baylita dum heba dum gollitire hu do wadata
do ciye meden mawde ko dudi fu ko jeten kawonno buriji ma wobbe toniji ma do ledaji din jonkan ko tawete e do no kuje den en tawa dum waddani tampiliji kewdi to raji iri de non dum wawta ko waddani e do jamuji bibbe adama
ledaji di to di boppama hennu kan adata di yara no kuje fu diyan wara adadi ya wata der goruji di gara du di pukko lele di to di pukko to don tawa di nyolta di bitta di godi ko wite substance toxique e wodi ne bele gon ko laati to nange fiidi fu e di cankita ne bele ko laati hadata leedi wadugo semme to en bittoy farro filla sarromaji ko wadanta bingel adama to himbe yari diyan dan sai tawa wobbe e tuta wobbe ko e nawa dum wobbe wada redu dogguru atawan ko duudi wulandi a hanne hennu kon e hoodo mu e wadana bingel bibbe adama mura en ko nandi e mudum
Muhammadu Abibu Amadu e alati non neddo di soto do faylawul to pitagol e toure pore do e men jidi wi'e men pami dum e woni de do golle
tuude pore de joni to min kawriti ledaji di e roba robaji di ko nandi e mudum ko laati nyolata e min godi no min gadata ko min baylita dum wi'e dum gollire to dum woppe don gamaji wadi min gadi centre gon wi'e centre formation et d'évaluation des déchets de l'université de Parakou ande wandere ne don kan hedani baylitol ledaji di hanne di baylite ko duudi min farto amin ton min baylita di pavé on to himbe tokkata elabi robaji to di tayinama di bawa tego birki on ko tuudi mahirre don atawan dun do fudun walliti pirki tawa laabi no kuje to gonden wi'e laabi den wayla ko jiton hakkati ko e waylo gam majjun no wadi ko wakkati je do e waylo gam himbe hanne hakkilta huno yinun haani hawjoro tuniji di
kongol ngole nun godan da bibbe adama
to wodi sanne mi yetti e joni ko jottoden e kongol ngol godami bibbe adama sai mi witta mi holla daraja ma semme ko woni der tobbitagol tuude pore de gam hanne ko duudi ta daari a tawan sukaabe jokolbe wala golle ba a jangi a gayni a wala golle to ta jangi farto tilla tobbitagol tuude pore de a wawan du gara an e pore ma da tuuga no kure wiye keba bawde keba a wallita dum
lamuji meden leede meden balebe do ka wonno afrique meden o fumenon elta don e dodu latibe sukaabe jokolbe iri no madani ni e latibe disotobe fay lawul topitagol tuude pore do ballaka iri kaynon elata lamuji din en wallita
woni mawbe meden to hettini fu wiye walla wiye himbe hollama noynun haani tuude porde waylite to waylitama a tawan den dum waddanan himbe ceede e hore mudum gan minen to men jayi min golloytom be biyammi waike e tuuni ni mi laati a kangi de hennyata
Abiba Madu vewa weltana kema a jarama
wodi ni masane samadi
ko dande fulbe wonudon e hedade mede weltani yon kala ka wondon e aduna o dande fulbe no hede Bamako gawo e Tombouctou e dow temedere e didi FM Niamey e dow temedere e didi toppere jo FM Abidjan e dow chapande jena FM iden natana joni tajere didi dabere taskaramo
selu dalen jallo raymi do weltani voix de l'Amérique to be taybe beediti ful de on ka halaji bi woni huturde fi humpitugol yimbe ben ko fewndi haray mi do tori Allah yo Allah okube pol galemu yimbe ben kadi wawa hutorde beedana be famu beedana be humpitagol ko fewndi gaade mo humpitaki ko fewndi mo yeta ka ko nafata ma ko lorata imo way bonu dara o tewake si on tigin andi be radio wana humpitugol ko fewndi kontum wande jannay humpita ko non tigin gerdata fi wata nyawdji go nangudum kono on tigin gerdata fi siremi yo moju ko honno beydirta hore mum beydanta hore mum polgal beydanta hore mum cellal beydanta hore mum galuji
kattajere dida bere taskaram men o hande ngurdam fulbe nawran en Nigeria kalen ko fati e golle demal jaggal dum yaren Mali ton rafindenagu hino wadi batte e gaynaka dammi wano bei e bali ha hewta e yeyugoldi karogere men diaspora hande en kalan ko fati e cioftal balli dirtilgol nyalande folotiro fukku ko ngal leede Afrique hino addi yeddondiral hakkunde yaltiyankobe Afrique nabe.
Ngurndang fulbe
adorode mali ton rafinde nagu jaliinde ka hakkundere lesti no battini e gayna ka dammi ha hewta ngeegu majji taskama wonde lumoji duududi uddi e nokkuji goddi Moktar Bari nultondirado vewa fulfulde Bamako lamorde mali yidi e neobe e yeyobe kedo den jantore makko
mali na maneteno sanne le ko faltino ko habbino e maral edo tidormaji hebude sembe e rafu renagu le sahel waddi saddaji fa hewi le gollangal nananongal tino le hemre ko watta sappo jenay ko wi'a produit intérieur brut so tawa ma marobe do kambe do bawtino hojudo laabi na wada golleji mubben maral fa nafo le gende kittude e mali hono Côte d'Ivoire e Sénégal ko buri fu le battagal dungungu saddaji juurudi rafu renagu wari darnudo dum fu in début bogum yusata kono le lumoji keddidi sedda le galluje mawdi gendini
koyde ga wala koyde ga fayno ko yata koyde ga dunga stop me njarno mutti en me njaha gaaci en leere en fu en ciore en warda koyde dunka mutti hande hande ka do njara bu asusa yaade leere en dunka lawu mutti nyono yoro to warda be ciarta ngare jippina nyono ciarti nyono min jaabe ciore nyono min tasse mawlay min gatta min de yoro me njaha fangaso on yoro njaha champarnaaji
bali terroriste en ude jogitiide be kaptirde na walla laamu wakkati gomma na tuume oncude daabaji Samba Cisse kanko o wonano hoorejo galbal mangal Bamako na wi'e Stanfil
ko abije kanye e Senegal ko ka hantaki ko hanti ka do fan do mari do won do hanti Senegal ko mun ko alhamdulillah rekki de du takete e mobilaji nda dire to fato wi be ngala torro wala won fo wala bicci du fay ko sorte dinaaji du fu ngati du dinaaji du nar
ko Senegal
Senegal dum torro wala aban minen mali do won to torro won
de mali le yimbe hemere ko watta cetande jeetato ngatta na golleji mardi de galluje mawde gendi te sabu lenagu na wodi de gallure mawde leydi ni to kujje mali de kebi sembe sanne na wonde tidormaji hande dum wadi de buudi dabaji di jenki sanne inde bi bokum e Samba Cisse e kuccidi noddangu e horebe leydi ndi
min ko hinti Allahji fa hiwi dum min jitlamu haybe min batta min hakkille on yuki laato ile gado soodo be kandi sendudo de yibbe bonde rebe na yibbe wobbe kessen bo padi e gaddum bilanci dum tan on ko nyaawto laamu ko heddi ko de leydi jotti fu sa Allah jibi tan jam ala wu
inshallah
barta no wuro non da hande hande o kam den do ti Allahji
fay kene premier ministre élevage e ministre élevage de Senegal yaltini keñen balla mun tan e hoore mudunaaji didi baado e temere je wadda nam neddo goto wadde mo keñ wala fu mo yi'a o tere mo holli aduna fu film holli aduna fu nenno maji huunde yama isin woni isin o jaati jaati woni ka ala jaayde jaayde do sotto te
mardi ni o gollal ngodungal sembe nannanongal yimbe malitino do hemre ko watta cebande tati jaago farda bayde heedano e lundo tataberde o habbe kujji fuccondeteede yaasi gendini taggal kange e haabu Moktar Bari VOA fulfulde Bamako
ajarama Moktar Bari joni njahen Nigeria ka funnange worgo lesti ndi ka wuro Gombe sukaabe no tinni e kugal ndemri sonateri mabbe no nabe gadakeri e leyde godde Sadu Abubakar Kumo goto e nultondirabe VOA fulfulde ka diwal Gombe neldi en jantore makko kedoden
ummatore ngure rima shehu e ko filibe don mari pelle barkanteje be don awa none awe fere fere dembo yimbe mabbe ko burige be chapande jena der temere be don jogi kugal demal sido wala andini min do be dogginata kude mabbe
ngonde adamu ja da rima shehu don awa masardi don awa waken suya don gara marori min don bo ndema kadi policy biriji barka e min don dema tammin kimmini demal kadi bo dille no be badaki dille shedar makaro ngi adum hoti gese edum mabbita bofolji der gesa edum mabbita injinje dum yarna woddo fuddira wakki albasa taru
der dubi di be kepti remuki shitta mbete ka green pepe adum remata ndongo shedo merken dube e rewbe don nyama bote majum adum wartani be filu mangu
badewal taru ngal min ngada tangal min puddi ngal de min dema citta har allalami do piti min don ngada gwari tarugo daga gwari do tarugo do min don ngada dum sai allah hoddirani min mardo gesa hondu ko juggol hu sai froda indi en jono arjamaaji sai min puddi jona ke ulli ko sai wa tabundu soda janareto to sodi janareto wadi sodi mesa wadi sai gesa amno ka foti we ka hewa ndiyam sai nanga kugal gwari non min puddiri hadu wodi do yaaji min gurti min gadi lumugo hore am gomnati bo walliti min dalor na rota tiggi dum fuddi rimuki
ko fuddi ettuki ken wada ko no balde no eno itta
fuddi bikko ne don itta bawo so wadi ko na goma shaber hu min non do to min itti kaya ke nani kaya min fuddi ni be ngarde cede mabbe motaji mabbe ko dum be ngara be lodo be choda be lodo be chorwa kadon dilla Lagos kadon ya Sokoto kadon dilla ha illela to ya Kamaru kadon ya bo Ghana kadon ya Niger
pelongon do wadi kaya juki mano derke jogoddo wi dum fintini risku e ngenda mabbe dum hebani bo dubbe kode ko kuwa
tabiru rima shehu bo robbe diga shekara shabiyar 20 te badillahi no e goma to wala e hasabo de lokaci renden dum don tigga ko wara lata ko gal ngal wada goddo a tefay dum mawi ma gaskiya wado bu yale gofa e saboda kude yare ke e dudi to dole sai dai goddo a tarake dum ma den da ko sha dum jaho ko tiggol kadi ngado ko habrike tinare yarnde yarnde kan wala nyaloma wala jemma nem bo tinare ko shafi ngira to awa ko shangel ya kollangel yarnde den jon kan wala yaki sheda dum woni don marun don heba kude ko dama sheda dum te hoita to sheda goy do marun don heba hunde den tende wari
ngam bedda ke yaju ke filo mabbe e don nodda hukuma kakkila no nyamgo yeso jea jebre woyla wala du fone lesdi Nigeria watu andira ka North East Development Commission e gwamnati jea Gombe be mallita be tigana be dande be lumo e rimo shehu demo be kebana famda sembe nder mabbe enjin ji janareto shahu ngam sembe dinki shaneji mabbe Sada Abubakar Kumo fulfulde Gombe lesdi Nigeria.
Hediyankobe teddube meden weltori jikke mon e dow VOA fulfulde joni joni yiden e yalti yankobe afriknabe karogere men diaspora
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 rogere men diaspora no yewta hande ko yowiti e dirtingol nyalande folondiro dese wal fukku koyngal leyde Afrique satingo holko woni biol yalti yankobe Afrique nabe e dum yoro mangara ono heblani en yewtere nde keroden
CAF woni fedde burde mawnude e ko faye e fuggo e Afrique dirtini fijirde burde mawnude e ko faye e fuggo e Afrique fotno hebde ko soin ha sulet hitande ujunnaji ɗuɗi e nogas e joyi nawama décembre nogas e goo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi fayi janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ñane sappo e jeetati lewru janvier gasata ɗum noon addi ɗum ko FIFA woni fedde mawnde e ko fayte fuggu wi koko watta ko hissi ne wiye coupe du monde des clubs ɓe gaddat ko hissi ko fayi e football ɗum saahi ɓe dirtini e fijirde Afrique nde sukaɓe Afrique finoɓe ɓe caggal leydi ne wiye diaspora kamɓe no ɓe jiiru ɗum ni way kono ɓe kokkaka gueɗal FIFA koko yawiɓe ceerroñan hoɗi ko France
ɗum de yiɗa tan kono no FIFA way e par rapport e football africain CAF ngati ɗum ɗo sinno ko anoroba wonno ɓe jaɓa ha ɗu enen noon malheureusement kala ko fawa ko emin jaɓen
wona noon ko hesɗi Alpha Dia ko wi oto ɓe nangi aɓe tan dirtina ɓaade ɗum woni laabi tati ni dirtine wona ko fewi e fettoɓe men ɓe
vraiment ɗum mom ko yaware mawnde yaware mawnde africain ji
parce que kambe européen je kambe koy mabbe datuj mabbe dirtinta dum dirtinta datuj mabbe joni kambe mbada nyide wada organiser competition mabbe e be dirtina dat coupe d'afrique deja rek dat coupe d'afrique wada mo reporter deux fois o sota mo reporter wona onto une troisième fois e joni sey mbadum kadi repousser kat deja calendrier meno wada surcharger de telle sorte que jouru di amen di fo jobe à l'étranger be tampa problème goddo kadi woni kadi so peut-être mabbe jiddi mi joude o au mois de décembre dum do di compétition européen ji gonta koy en pleine compétition parce que hebe mabbe jitta wad libérer jouru di amen
cerno nya beydi hen ko mabbe ndara fere e hitande wotere fettude hen e fijirloji didi moddane balli sukabe men be
ngati bon so tawi a gagné championnat la phase et coupe d'Afrique en même temps quelques mois après une woodi aussi compétition ngalla ke coupe du monde dum ne foti ene foti teddude et jouruji africains dum kadi wonno kambe e manki vraiment considération du football africain et kadi ne wadnon ko fédération africaine woni mo hollani vraiment tin di mudum fa gari federation kiddi di fo jida e football africain no wayni donc kaf ni fosi vraiment yuri sari hori mun wasi jabde woni gede kewde fawi do hori mun tan wada comme haybata la ko woni wana non fi wonde
fijirde mawnde e ko fayte fugu afrique ko maroc hebata e hitande arorende maroc non kanyum bismoto hobbe be no cote d'ivoire wadno ni cote d'ivoire filani kambe ettuno coupe o itande binulde yoro mangara vewa fulfulde pari
hedyankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en waynodirde mido hedina on gol gimol gol titode mun woni pular ko kan jallo suka senegal najo yimgol
pular woni farme pular woni farme con mi pulo con mi pingel pulo pular woni farme con mi pulo con mi pingel pulo pular woni farme
kan jallo akali gongama pular woni faromen wotan on yejjitu hidem bawi heditaade o taskaram kam mediaren do Facebook dabbite VOA fulfulde yiton yewtereji e jantoje yawtude ko wono non ka kanal WhatsApp amen mi jarni Abdurrahman Dia Lionel Gahima e gollidibe fop Washington do ha hewta nultondirabe amen e der adunaru komin woni cierno mo dumba joke heragol vewa fulfulde hiden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi bido yelani on jam on jaram.